Herode aliposikia hayo, nae mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika sana, alifadhaika sana. Akakusanya wakuu wa makuhani wapate kumua Yesu, lakini walishindwa kumuangamiza.
Tushangilie,
tushangilie,
baba kazaliwa, sote tushangilie.